Majina na ito Rubisco, kawaida ya sato ni disco. Nazima simu nipate ma miss call za wa super, za madeni na siko. Jaya, niko shy na dem anakam, anadaye ni fan, anadaye anapenda vako zangu, na anataka tuende tupati kwangu. Niko zangu, mwanangu, na vile amenifuata yani tangu. Super nataka tuende kwa room,
chap chap mbundu,
tukatende tabu. Super ko gate,
is that an advantage?
Na mi niko gate,
is that advantage?
Vipi mazeni shafungwa kachain na jam nifanya jay.
Super who you want to know, anataka ni mbende na ze, anamoto, anataka ni mtenge na ze, anamoto, anataka za kitenda na ze, za mini kanya jo. Super who you want to know, anataka ni mbende na ze, anamoto, anataka ni mtenge na ze, anamoto, anataka za kitenda na ze, za mini kanya jo.
Atite makikama, nifanyaje. Na pink twist and one touch. Kwanza mwanangu vila menenepa mapaja. Sehemu ya nyuma amebeba bunge mapacha. Mama, ni ita sweet sita super rapa ndani ya bar. Miwanga kafupi lakini miwoneka na juu ya maji. Super duper tupa na sweet master. Of course nenye member, but leo sija pepa. Lakini sa zingine misijiski, yani sijiski kumanga. Ushajipanga, bidi ya kukumanga. Super na juu fitu tu vile wapu wanga. Unapendeza kitanda, this kitanda that. Tumalizi ya sitting. Stingo this, stingo that. Alafu nika rock your neck.
Super who you want to know, anataka ni mbembeleze. Anamoto, anataka ni mtengeneze. Anamoto, anataka za kitanda maze. Sabini panya jo. Super who you want to know, anataka ni mbembeleze. Anamoto, anataka ni mtengeneze. Anamoto, anataka za kitanda maze.
Yama meja manyege, anataka nyoka mini mtembeze. Yo pepo ni mfuate kabende, kama TID ni mlete zeze. Kuna ring, kuna jefe, dema nendelea kunitomenta na nipeleka hell toka heaven. Meso kwa sende, bradu ya tenje, miti kwa toze na speak kama rende. Anataka ni mconnect internet modem, sayo napigiwa simu kuna show. God damn,
yeah. Na mapicha ki upload game.
Shangatana, scheme, yu shangana madem. Shazi du,
kasivai CD, atasitaki du.
Game nilikuwa na cheza, of course, chobo ngoto. Na sayo nataka tucheze ngoto.
Super who you want to know, anataka ni mbembeleze, anamoto, anataka ni mtengeneze, anamoto, anataka za kitenda maze, zamini panyo. Super who you want to know.